amagambo yanjye make arakuzamuye, umwuka wanjye nawe ushize hejuru. Ni amagambo ashiranye muramishe umutima, ni umutima ucecetse muramishe umutuzo. Kuko byose mu byo waremye sheje amaboko yawe, bigaragaza yuko na n'ubu ugikora. Kuko byose mu byo waremye sheje amaboko yawe, bigaragaza yuko na n'ubu ugikora. Mateka yanjye nkoresheje amarira y'ibyishimo byinshi ava mu ndiba y'umutima wanjye. Mishuri ineza yawe ndebe mu maso hawe, maze ibyishimo mfite bibindirimo. Mishuri ineza yawe ndebe mu maso hawe, maze ibyishimo.